Ko i hoa nake e tapuana e tika ana e maramana. I runga i tēnei whakapono, ka tuku atu koe e, ki tāna whakawā me āna mahi tohu, ki tāna murunga hara me tōna aroha. Kia whakapaingia te atua, te matua, nāna nei i mea kia tiaho te maramatanga o te karaiti ki a koe. Whakangaro i te ao, i runga i te aroha o te atua matua, nāna nei koe i hanga, i runga i ngā mahi tohu a ihu karaiti, nāna nei koe i hoko. I runga i te mana o te wairua tapu e whakakaha nei a koe. Whakauru atu ki te kāhui o te hunga pono. Noho mai i runga i te rangi mārie. Wai hoki ka tukua tō tinana ki te one one. Kia tahuna. He one one ki te one one. He pungarehu ki te pungarehu. He puehu ki te puehu. Me te tino tūmanako atu ki te aranga ake ki te ora tonu. Koihu kraiti hoki tō mātou ariki. Amine.